fuleba te omuyovu. Mchala wange ndoza tali wano na hitu abadde na hitu wakaru kweba za mukama uruwe chisachatu wade kubera maso gamwerero. Mukama hafeba ziwe. Njakutani kane chibuzo. Ere chibuzo chinunganjagaro chibuzo ya atudo kumpi na awe. Mugambe katonda gosinzo mumanyi. Mubuze. Tumutia, tulimukanisa tumutia. Echoku vili mubuze. Yesu gosinzo mumanyi. Agambia atya. Amuulira amumanyiko. Agambia atya. Ndia amumanyi. Kati uyu Yesu gwende siri iroba nange. Gwende se okunyonyola Yesu yani amanyi nobu inza bwaina. Eriensi nebyo byonna bye yatonda. Erange chitundu chisomedwa sigenda chidda mukama wafu ebazibwe. Kale katusabe fena mukama wafu omulungi tukwebaza olwa Yesu Kristo omunazaresi. Mukama tukwebaza. Kubanga yatonde gulu nensi era yakuma byonna ebitonde. Eranga tusaba mukama bera wa munafe tweyongere okusaba mukama tweyongere okumanya niya kitaffe n'omwana n'omwoyo mutukuvu. Amina. Ekitundu ekyo kisomeddwa kikulu nnyo. Njagala kutandika bwenti nti enjiri okusinziira ku Bayibuli, enjiri ekwatagana n'omuntu n'obwakabaka n'emirimu gye yakola. Bw'ogamba ekigambo njiri kitegeeza good news. Amawulire gonna tugalaba ku NBS nebera. Naye enjiri gye twogerako mu Bayibuli etegeeza Yesu ng'omuntu, etegeeza Yesu ng'omufuzi, obwakabaka bwe n'ebyo bye yakola. Teri kirala. Tetegeeza nti ebyobugagga ojja kufuna era bw'onoogira bw'otyo ojja kufuna. Si yeyo enjiri. Enjiri gye tumanyi Bayibuli gyeyogera ku Yesu, obwakabaka bwe n'ebye yakola ku nsi ne bwe tuyina okukola kyekyo kyokka. Mukama waffe yeebazibwe. Kati awo enjiri gwe gy'omanyi yeeruwa gye babuulira leero. Njagala kugamba nti tuyina enjiri nyingi nnyo mu makanisa leero. Ate ng'enjiri ezo ze tuyina ze tufunye tuzironda mu bifo bye tugendamu. Abamu mwe mujja wano ne musaba mu St. Andrews, oli part of St. Andrews, encha ogenda walala, encha ogenda woli nabbi aniani. Abamu kumwe muina katitiki toko, muina romu shanagwe muulira aniani. Binji nyo, bietu ulira. Kati ebyo byonna ng'obikunganyiza n'obireeta n'obissa mu mutwe gwaffe n'omutima gwaffe. Tubeera n'enjiri. Ate nga tefaanana eyo mu Bayibuli. Omuzungu ajja kiyita heresy. Ensomesa enkyamu. Era baganda bange mikwano gyange abali wano abampuliriza leero mutegeere nti leero mu makanisa abasumba basomeza ebintu ebikyamu. Bw'oba tomanyi kusoma Bayibuli yo nga tomanyi jitegeera, nga tonaba jitegeera, nga tokimanyi, manya leero nti mu makanisa leero ebisomesebwa bikyamu. Agasinga makanisa. Oina fellowship gy'olimu ku mande, oina ye ya Thursday, oina gy'ogenda, omusumba n'akugamba nti ne Yesu talina ky'asobola kukola ku bulamu bwo, ne bw'osaba otya ebyo byonna byonna bajjajjaabo bye bakolera tebisobola kuvaako. Yesu alina amaanyi okuggyako byonna byonna ebikoligo n'ebyo ebyakolebwa ne bajjajjaabo Yesu yabiggyawo. Mukama waffe yeebazibwe. So saagala obeera awo ng'oli mu kutya. Abamu nga balina kuleeta kutya eri ggwe. Omuntu bw'akugamba nti olina ebikoligo, olina ebiki ebyakusiba emyaka emingi, tobeera na kutya. Bwe nkugamba nti njagala ka sente okujjako ebyo. Mbanga oli omusawo omuganda. Enjiri kye ki? Enjiri ye Yesu Kristo obwakabaka bwe n'ebyo bye yakola ku musaalaba. Yenjiri. Teri kirala. Era ekitundu ekisomeddwa kinene nnyo kirungi nnyo. Leero tugenda kwogera ku busukkulumu ne Yesu okubanga yabimala byonna tewali kyoyinza kugattako ku Yesu. Supremacy and sufficiency of Christ. Naye ekyo kigenda kujjayo ekinyusa ekikulu. The person and work of Christ. Yesu n'ebyo bye yakola. Ani Yesu? Ekitundu ekyo kigezaako tulambika. Tutegeeza ani Yesu. Kyennabudde nkubuuza, Yesu gw'osinza omumanyi? Pawulo agenda okuwandiika ebigambo bino ng'abiggyayo mu Bakolosaayi, nga waliwo enjiri etambula okusomesebwa okukyamu mu kanisa, nga kutandise okuleetawo enkoota, okulwanagana, watandise okubeerawo obuzibu mu kusomesa. Pawulo awandiika ebigambo bino wadde Pawulo si ye yatandika ekkanisa, awandiika obazzaamu amaanyi. Abagamba kale byonna mubiwulidde, byonna bikoleteddwa, naye ekikulu kye nnina okubaleetera mu maaso go ye Yesu. Yaani Yesu, wa gye yava ne bye yakola. Ekyo kijja kunnyonnyola okuggyawo ensomesa embi. Era y'oyo Yesu gwe ndeese. Tumanyi oluusi twogera ku bigambo obusukkulumu. Mu Uganda tuyinayo Supreme Mufti. Iran waliyo Supreme Leader. Twogera ku obusukkulumu. Bangi abazze nga bamaanyi nnyo babitiibwa. Naye abo bonna bagenze n'amannya gaabwe tegajjukibwa. Abo bonna baafa. Naye omusukkulumu ennyo asingayo ye Yesu Kristo ayogerwako mu kitundu ekyo. Kiki Pawulo ky'aleeta mu maaso gaffe leero? Nti Yesu Kristo ye musukkulumu w'ebyo byonna ebyatondebwa, era ye yabitonda, era byatondebwa kuba ye. Era obusukkulumu obwo bwayina abuyina ku ebyo bye yatonda n'ebyo byagenda okutondawo. Olunyiri lw'ekkumi n'ettaano ayogera bw'ati nti ye kifaananyi ekyo ekya Mukama waffe oyo atalabika. Ye kifaananyi ekyo ekya Mukama waffe atagira ki? Atalabika. Kitegeeza nti bw'olaba ye, olabye Mukama waffe atalabika. Yesu gwe mubiri gwa Mukama waffe oyo ali mu ggulu, asukulumye ow'amaanyi, atalabikalabika, alabikiddwa mu Yesu ku nsi kuno. Pawulo ky'ageze okulaga. Gwe okumanya okunoonya Katonda, bw'oba olabye Yesu, olabye Katonda. Kye kifaananyi ekyo. Era mu kutondebwa kwa Adamu, Adamu baamutonda mu kifaananyi kya Katonda. Baamutonda mu kifaananyi kye Katonda. Naye Yesu ye Katonda kye kifaananyi. Waliwo enjawulo. Baamutonda mu kifaananyi kye. Ate Yesu ye ki? Kye kifaananyi. Aleeta obwakabaka bwa Yesu. Amaanyi ge kikyali mu ggulu ne ku nsi. The deity and the power of Jesus Christ. Agenda maaso mu lunyiri olwo ayogera nti Yesu ye yasooka mu bitonde byonna ebyatondebwa. Yesu tebaamutonda waliwo ensomesa ey'ekyamu era bamomoni n'abalala basomesa nti Yesu baamutonda. Yesu tebaamutonda. Ekifaananyi kyaleeta first born kitegeeza nti yaliwo era kimuwa ne ranka ne title kuba nti yaliwo ng'ensi tennaba kutondebwa era ebyo byonna ebyatondebwa byatondebwa mu ye ku lulwe. Bayibuli bwetugambye nti abiyinako obuyinza. Biki byalinako obuyinza? Ebiri ku nsi, ebiri mu ggulu, n'ebyo bye tumanyi n'ebyo tutamanyi, byonna abiyinako obuyinza. Ebyo byonna ababwanaba abafuzi, byonna byonna n'ebyo ebya Setaani abiyinako obuyinza. That means nti alina amaanyi agasukkulumye byonna byonna bye tumanyi ne bye tutamanyi. Yoyo Yesu. Simanyi Yesu gw'osinza. Oyinza okuba nga Yesu wo gw'osinza tamala kujjawo bibi. Ebyo byonna ebyakolebwa bajjajjaabo. Ebyo byonna ng'olowooza Yesu gwe wakkiriza tasobola bijjawo. Oyina kukola nnyo. Oyina kwewaayo nnyo. Olyoke obe ng'ogattako ku Yesu kubanga tasobola kumala. Ekyo kikyamu n'eyo ensomesa nkyamu. Yesu gwe wakkiriza ng'omulokozi wo y'oyo Yesu agenda okusumulula byonna byonna era bwe wamukkiriza najja mu bulamu bwo bw'ati. Awo n'atandika omulimu. Osobola omuwa akaaganya okukola omulimu bulamu bwo obw'osobola oggaana. Agambye ye yasooka era ye yatonda ebiri ku nsi. Buli kimu kyatonderwa ku lwe ekiri ku nsi n'ebyo ebirabika n'ebitalabika. Buli kimu kyatondebwa. He all things were created through him and for him. Buli kyatondebwa mu ye ku lulwe era ali maaso lw'ebintu byonna era yakwataganya ebintu byonna biri mu mikono gye. Kyetuyimbye byonna biri mu mikono gye. Yesu gwe tusinza yakwatiridde zino zonna eno ensi gye tuliko. Munnange teyina mpagi eri mu bbanga. Leero nabadde mpulira omwami ng'agamba nti ensi eno gye tuliko bw'eva mu kifo ky'eriko wadde inchi emu oba bbiri oba ttaano wabaawo obuzibu. Era n'agamba nti ensi eno gye tuliko munnange yeetooloola omusana. Naye n'agamba ku sipiidi gye yeetooloolerako nti yeetooloola ng'essasi lye bakubye naye emirundi munaana. Ku sipiidi y'essasi lye bakubye emirundi munaana. Akaseera kano ng'otudde yeetooloola ku sipiidi y'essasi lye bakubye emirundi munaana. N'ekyewuunyisa tewali omu ku ffe ayina kamunguluze. Waliwo ayina kamunguluze? Yoyo Yesu gwe twogerako. Ekitiibwa kye n'amaanyi ge gaayina okuba ng'akwatiridde ensi yonna. Yoyo Yesu gwe mbaleetedde leero. Oyo Yesu bamwogerako ku lunyiriri 16:18. He is the head of the body, the church. He is the beginning, the firstborn from the dead, that in everything he may be preeminence. Kiki kyategeeza nti ye yatandika buli kimu. Era buli kimu ekyatandikibwa kyatandikibwa mu ye. Era yakulira omubiri. Omubiri guno gwe tutegeeza ekkanisa ye. ye mutwe fe tuli mubiri nse nawe tuli mubiri oria inzo gamba na ye echo nacho si cha amanyi nyo na ichikuru kubanga ebyo byonna bye yatonda munnange bimukkiriza ate nga bimuwe kitiibwa omuntu yekka abadde takkiriza mu Yesu Kristo kye kitonde eky'omuntu era bw'ayogera ku ekyo nti ye gwe mutwe gw'ekkanisa kikulu nnyo kubanga tukuŋŋaanya ffenna eyo yonna gye twali n'atuleeta wamu n'atufuula omubiri gwe kikulu era kino yakikola atya bino byonna byakoze byajja bitya okuba nga kwegamba ye toyina gattako kintu kyonna ye yekka amala toyina gattako kintu kyonna agamba bw'ati mu lunyiriro 19 nti mu ye o Katonda waffe omutonzi mwe yayagala okubeera in him all the fullness of God was pleased to dwell muye Katonda mwe yajja mu mubiri gwe owe yayagala okubeera era najjuzibwa is full in him nti ono Yesu si wa bitundu obwa Katonda yeke nyini ali muye mu mubiri gwe kitegeeza nti ye Katonda akikola ng'akuŋŋaanya ng'aleeta ebintu byonna ku nsi ne mu ggulu ng'aleetawo emirembe kino akikola atya ng'ayisita ku musaalaba olw'omusaayi gwe omusaayi gwe gwe gukuŋŋaanya ebintu byonna byonna ne bijja mu ye nebikuŋŋaanira mu ye he sustains and unifies all things in him because of the blood of Jesus on the cross he's supreme asukkulumye kw'ebyo byatonda n'ebyo ebyatondebwa era mu musaayi gwe mwakuŋŋaanya ekkanisa n'ebyo byonna byatonda agamba bw'ati olwabiri mu bbiri agamba bw'ati nti mmwe nti yakikola okusinziira ku mubiri gwe mu kufa nga lwaki akikola abiri mu lumu kaŋere ku abiri mu lumu agamba nti mmwe abaali bateekeddwa ku mabbali mmwe abaalina endowooza embi mmwe abaakolanga ebintu bibi yakola bw'ati nti bwe yafa ku musaalaba olw'omubiri gwe n'abaleeta mwenna n'abakuŋŋaanya n'abafuula abatuukirivu alyoke abaleete mu maaso ge mubeere abatuukirivu abatalinaako kamogo bintu bibiri ebirabikibwa nti mwali bwe muti nga temuyina ssuubi nga muli mu kwonoona naye Yesu mu kufa olw'omubiri gwe ku musaalaba yagenda n'abajjayo n'abassa mu ye era ng'ayagala abaleete maaso ge mube nga temuyinaako kamogo mubeere batuukirivu ekyo akikola atya nja kusaba tuddukeko emabega mu lunyiriro olw'ekkumi n'essatu Colossians chapter 1 verse 13 bwati bw'agamba he has delivered us from domain of darkness atuggyeeyo mu byebyo byonna ebya sitaani and has transferred us into the kingdom of his beloved son atuleese mu bwakabaka bwe bw'atyo kye yakola ekyo kikulu nnyo omulokole okumanya inti Yesu yakujja masitani na kuleta mu bwakabaka bwe. Bono chimanya kitegeeza nti sitani taina manyi eri bulamu bwo. Ebyo byonna byakolebwa era sitani tafuga mu bulamu bwo. Yesu yafuga. Mulokole bono manye ekyo ojja kukowa obojja kukakana wansi omanye nti Mukama Yesu kola byoyagala. Tojja kudduka ngova mu kanisa emizimu bagigoba wano ne bagigobe waagundi ne bagigobe waagundi nga tegikuvaako. Bw'oba wakkiriza Yesu ng'era ali mu mutima gwo era ng'omanyi nti afuga, tosobola kuba ng'oyina Yesu ng'emizimu gikuli mu bulamu bwo. Tegifuga kubanga Yesu yajja mu nadda mu kifo ekyo emizimu mwe gyandibadde. Muntegeera? Tosobola kubanga oyina Yesu mugwe ate nga n'emizimu gikola mugwe. Eyo si ye Bayibuli. Kweko okusomesebwa kwembagambyeko agweba madiini ago agwe weegatyo weegatyo. Yesu bw'aba afuga mu bulamu bwo kitegeeza alina amaanyi okuggyako ebikoligo ebyo era n'okuziyiza sitaani. Muwulidde? Yoyo Yesu gwe mbaleetedde leero. Bw'abanga Yesu wo wa bitundu nga tasobola kuggyako bikoligo biki byonna, then Yesu gw'osinza mulala. Kati waliwo agamba evulandoleesa akantu ako koleese ojja kunsanga mu vesi tule nkunnyonnyole. Mukama waffe yebazibu. Omayinza okugamba naye musumba lwaki omulokole alina ate emizimu tubalabako emizimu? Ekyo kijja kuba nga kinneetaagisa tugende ebuziba nga nkunnyonnyola. Mukama waffe yebazibu. Tulabye ekisooka yasukkuluma kw'ebyo ebitonde era nkutugambye ky'ekifaananyi era ye yasooka okubeerawo ng'ebitonde tebinnaba. Olunyiri lw'15 ne 16. Ne tudda ku kyokubiri nti ate yasukkulwa kw'ebyo ebipya ebyatondebwa nti ye nti ate ye yasooka okufa, ye yafa n'azuukira, ye yasooka okukitandika era nti wa waggulu nnyo asukkulumye. Ekyokubiri nti ate ye yaleeta bonna n'akuŋŋaanya bonna n'aleeta emirembe eri ffe n'ebyo ebitonde byonna mu lunyiri lw'19:2. Kati tugamba nti ate bw'ava ku ekyo n'aleeta ffenna n'atureconcilinga n'atukuŋŋaanya n'atandikawo ekitonde ekipya. Ekitonde ekipya kyatandise ye kanisa ye. Kyefudde tugamba gwe mutwe, ffe tuli ki? Mubiri. Njagala kumaliriza. Agamba bw'ati 2:3 nti bw'onoeyongera mu kukkiriza n'oguma mu mukkiriza ne mu kwagala nga to you are not shifting from hope of the gospel nga to ha obanchi nyonyole ntya evanti to saga sagana bintu bisatu okukkiriza munjiri ekireetedde obuzibu abakristaayo leero kwe kubeera eno neeno aganaaga. Katonda takolera muntu bw'atyo. Naye bw'oneeyongera mu kukkiriza kw'oyo eyatonda eggulu n'ensi, oyo eyafa ku musaalaba n'onyiikira mu ye n'enjiri gye bakubuulidde, ojja kuyimirira. Nabagambye nti enjiri ye Yesu Kristo, obwakabaka bwe n'ebyo bye yakola. Si ebyo byawa oba byagaba, Yesu ayogera bwati nga avuddewo mu bantu nga amaze okuwa abantu emigaati abaali bafunye ebyokulya nga balina enjala 15. Bagenda ne bamunoonya. Ebigambo bino byayogera. Kye mmanyi ekibaleese gy'emigaati gye nagabye. Mulokole, ki ekikuleese? Ki ekikuleese? Ayogera bw'ati. Kye mmanyi ekibaleese mmwe abangi bwe muti gy'emigaati giri gye nagabye. Naye singa munoonywa nze omugaati gw'obulamu. Mulokole, ki ekikuleete wa Yesu? Byagaba oba Yesu? Ebyo byagaba leero ojja kubeera nabyo enkya bijja kuggwaawo. Naye Yesu tajja kugira ki? Mulokole, noonya Yesu, si byagaba. Kubanga byagaba bw'oba olina Yesu, byagaba bijja kujja, tojja binoonya. Muve mu kunoonya mu makanisa bya Yesu byagaba, munoonye Yesu. Byaga ye Yesu is the source. Yesu mwe muve ebyo byogira ki? Bofuna ye ebyo byonna bijja kugira ki? Asukulumye mwebyo byatondebwa. Asukulumye mwebyo byatonda. Asukulumye mukutabaganya fenna. Kale katusabe. Omulungi Yesu gwe yatonda eggulu n'ensi era agiwaniridde mu mikono gyo. Tukwebaza kubanga otuleese maaso g'okuwulira eri ggwe. Taata, kye tusaba nti leero tweyongere okumanya tunoonye ggwe s'ebyo by'ogaba. Kubanga ggwe mukulu, ggwe eyatonda eggulu n'ensi, n'ebyo byonna bye twagala biri mu ggwe. Tusaba Mukama nti ebyo byonna ebibadde bitubuzaabuza n'ensomesa etali ntuufu, tusaba Mukama tweyongere okumanya, kubanga bwe tunaakutegeera ne tukusinza ne tukwesiga, ojja tulambuza, ojja tutambuza mu nsi eno. Nanjogera okusaba Mukama nti abali wano abatakumanyi, abatamanyi kifaananyi kyo, abanana bakitegeera, ababadde bagoberera naye nga tebanaba kutegeera Yesu yaani, nsaba Mukama olabike eri obulamu bwabwe, beeyongere okumanya, bakukkirize gwe yafa n'azuukira, gwe yatandika obwakabaka bwo, era beeyongere okumanya. Tukwebazanga ekkanisa kubanga wasalawo otukuŋŋaanya n'otijja mu kufa notuleeta mu bwakabaka obw'obulamu. Mulinya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Mutukuvu. Amiina. Kama bongera omukisa.